Horizon Candy 254 na unasikiza mixes za DJ Osoro. Osoro, Osoro, Osoro.
EDDMP Records.
Do, 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 si do, do.
Ulala,
nimeshinda loto.
Ulala,
kukupata mtoto.
Ulala,
basi wewe wanani.
Osoro,
niambie wanani.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaje. Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi maheta. Mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha. Hata wafanyeje uko stuck like glue. Oh,
umeshinda loto. Kunipata toto.
Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu.
Toto si toto. Nurojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Alikuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi zako wakupati putari ya mongo. Mtoto ni mkia, na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wefe nita kushkia. Gupelekia murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Ndoto neweza dina kujanga kwa ndoto. Ya taki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na masonko. Kwa koni me relax, miata staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga.
Unao mifero, kifu wani kijitekeza. Umelekeza your eyes, one push a roll. Omi more. Uvae kitop, au dola na pendeza. Na uko natural, much much love. Omi more. Yeah like you, yeah like you. Uwezi pata dunia ni arai jua upendo.
Yeah.
down with you.
In time, oh in time.
Hata kwa simu angalau.
In time, oh in time.
Leo unachukia na dharau.
In time,
mi siko.
Oh in time.
No, I can't make it right now.
Oh baby, in time. Oh more in time. Hata kwa simu.
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu kujivunia ye. Yani kila kona umetimia, napenda mano kato kinukia, ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege na wanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe. Ujini kubebe wa shangae, kwenye uchungu wa kazae, tukicheza kuchi kuchi na hotae, minawe. Unakula pia, wala unafito, chujuza kunito wa majicho, hata uvegunia, bado uko simple unapendeza. Shepu sini, kiuno kijiko, chumani wanipa madiko diko, kifungu wa koki, ya nini mafuriko, meniweza. Oh my baby, te amo. Te amo. Oh my baby, te amo. Te amo.
Nemo. Sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim. Mon amour, es destaque de todas as rosas que tem no jardim. No jardim, essa forma você é louca. Me deixa com água na boca quando toca. Meu body fica na lume. Vamos pra mamá, pra papá, por fazer essa menina. Menina, mais linda do mundo. Exata choco choco, give me tutu. A mamacita, give me tumbalo. Give me tumbalo. Exata choco choco, give me tutu. A mamacita, give me tumbalo. Give me tumbalo.
Oh my baby, te amo.
I know you like me, I know you feel me. I know you want your life around me. I know you love me, and I love you too. Baby, I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me, and I love you too.
DJ Osoro.
Baby, Mr. Prevent, bang, I'm loving your ranking. Mchanja na kita, kicking is him. God, just know that it's nothing.
Upendo wako umenifaa. ni maradufu. Yeah, yeah, uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu sijakamilika, hata mipango yangu inavurugika. Hakuna anayezidi kwako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe mimi siwezi ng'ara. Hakuna tena zaidi yako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe mimi siwezi ng'ara. No, no.
In case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe popote my baby girl.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitalinga nawe.
Osoro.
Ineza kwa fresh counter time, tuende mali out. Okay, na chosho si mine, neza ka kwa couch. Ni try kuku impress at a smile, baby angalau. Na tunatesa it down, tunairun walai. Maheto na kesha, ki try kubring ulover down. Usikwe na pressure, sit down, let me run my mouth. Isikwa gopeshe ki sound, kama wedding vows. Tumye location, nuka mali pia to lounge. Nighty kwa special surround sound, movie loud. Do be loud, see you loud, at a bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true, live to see my dreams come true with you.
I smell the wine on your breath, then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist. I pay no mind to the rest, and I can't make a mind, you're the best for me.
You pretty bum look, now you make me love you. Now let me remind you, I'll tell you in case you don't know.
Mbona wamefanikiwa kututenganisha mimi na wewe,
DJ Osoro.
Yote uliyoambiwa yamekupotosha, mpaka sasa unipendi. Jua langu limepotea na unakisa, ingawa mchana ukiwa mbali sijazoea. My sweetie Stella, nataka rudi home. Mapenzi ya kole kolela nimetorea, ipetensi nirudi kwako. Tuki watch telenovela sina nichocha, natamani rudi home.
Nitapunguza wale wa peremende, mishikaki na kunyonga chai. Niwe mkani
kesho mpaka baadaye.
Somoe pika chai tuunwe minawe, wambea washindwe pata nafasi ya kunongona. Tena uzibe masikio usiwasikize, unipende mimi wengine uwapoteze. Na dunda dunda mzigo mempata punda, mechoka kuguza ndonda Na dunda dunda mzigo mempata punda, choka kuguza ndonda Usije niona fala siku kikosa kula, my baby. Usidhani kama mekukosea.
Kwenene na mapenzi yetu makosa nisame, nisame, nisame. Wachawi wasoge woye mbali yetu. Mabebi wakeme, wakeme, wakeme. Oma, wanapata oma, tunavyopendana. Oma, venye tunafatana wanaumia sana. Oma,
sura tabio na maringo mwendo, mtoto kifua mikuku mdondo. Natetemeka, natetema. Barapo joto unipepe, baridi kali unikumbati. Nishike usiniachi, manawe wakwangu. Na yunda dunda mzigo mempata punda, mechoka kukosa donda. Na dunda dunda mzigo mempata punda, mechoka kukosa donda.
Tuendele na mapenzi yetu makosa nisame, nisame, nisame. Wachawi wasoge woye mbali yetu. Mabebi wakeme, wakeme, wakeme. Oma, wanapata oma, tunavyopendana. Oma, venye tunafatana wanaumia sana.
Viporo, ulinyasa totoro, bila ya kodoro, penzi kiberiti, siwezi kusaliti, yesabu ni miejiki, maji mweza keko, tucheze kidalipo, uko ulipo, salamu sikufike, yameandikwa maandiko, usibamboke usilambe mwiko. Kurude kwako ni ndoto, aku sitaki ajirudi. Nile nae kwa siku mara tatu, kama mgonjwa wa homa. Nikiumwa napona, dozi nzuri ya nini lekona. Pezu kalifika ngozi ya chatu, vya kupika ulichoma. Pezu kaliunguza, unataka kurudi apana mana. Nilie nae na kasu.
Gira para pam pam pam, dona no chibu de.
I don't like that.
Oh yeah. Splat now. Hatu napenda koni, kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Natekenya, tekenya, na kufanya umewe.
Uyu masicha kale posa. Soon you may contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine.
DJ Osoro,
I'ma go downtown for ya. Call you king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like rhythm now.
Epa, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Wana wanao,
wana wana ke, wana
King Mama on the beat.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, mama dictate you, baby. Mti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapenzana wananichora, na minaona nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, telesha. Aina majoto, aina kule mafoto, kiaina nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto.
You're so hot, hey. You're so hot. You're hot. You're so hot.
Dunia, wena bebe nataka. Weni nguli wa mapezi sina shaka. Kaka, shime yusha pata. Wefu matirio no haja ya taraka. Tunao, tunao. Bacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao. No hatari, achana nao. Ono melipata, mekwisha. Haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa. Tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto, kiaina. Kufishe pete, final. Baby, we wa moto, wa moto.
You're so hot. You're so hot.
Moko.
Siku moja moja, ukipata nafasi, tukumbukane.
You're so hot.
Utalipa boda boda, achana mwendo kasi, usijibane bane.
Aha.
Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwazanko bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo mionje wate mwazio. Penzi linanilegeza.
Sonona, sonona.
Eti, lini utapata nafasi?
Sonona, sonona.
Oh baby, oyo, nambie basi.
Sonona,
na
sonona.
Sinyonge, naishi kwa wasi wasi.
Sonona, sonona.
Beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi.
Sonona, sonona.
Mwaga wino wakaramu ya penzi langu. Chimba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Mimuoga macho usoni, sijeshikwa na kwikwi kima sihara. Sema niandae vi popcorn, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, nahisi la moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza.
Sonona, sonona.
Eti, lini utapata nafasi?
Sonona, sonona.
Oh baby, oyo, nambie basi.
Sonona, nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi.
Sonona, sonona.
Beba wangu moyo, mwepesi kakaratasi.
DJ Osoro.
Mabu, hey, mabu, mabu, nasema nyele check, makeup check. Sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby. O mimi na wewe, mipange metik, wale check. Unavunyele wave mimi, wakati sina baby. Walo noni, I want to spoil you today. Oh sheri, wala usogope. Mfuko metuna, tell me what you want to do, mabu. Hey, hey, mabu. We can catch a movie tonight, mabu. Mabu, tell me what you want to do, mabu. Mabu, we can go club tonight, mabu.
Me, me, watu wangu, mimi naitwa Emily Mwango na una chill out na DJ Osoro. Osoro, Osoro, Osoro.
Oh mama, yeah. Oh mama, yeah. Yeah, yeah. Kanila mishani wala sipule.
Osoro.
Na isi kama nadakai msukule, na moyo wangu na washa upele, na puliza na kungata panya huku. Upendo umevuka kina, nina wifu bakaro inauma. Iwe Japani ya Uchina, weka guni baby tutakana nae. Watupikie miogo, tunywe meke, tukacheze sinimba. Ndege nimetua kwenye muti wangu.
Imetekwa mateku. Imetekwa mateku.
Nimeridhika hayuni wangu.
Imetekwa mateku. Imetekwa mateku.
Ulango nimepata kufuriwe. Nikazama mazima kwa kwangu mwenyewe. Nimempenda mwenyewe. Kwa kwangu mwenyewe mwenyewe. Punguze ndivi mbele mbele. Supu keti anazi utaribu. Kitore niweke pete tuwe karibu. Babu, 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 babu. Watupikie miogo, tunywe meke, tukacheze sinimba. Ndege nimetua kwenye muti wangu.
Imetekwa mateku. Imetekwa mateku.
Nimeridhika hayuni wangu.
Imetekwa mateku.
Ulango nimepata kufuri.
Osoro
anauliza maswali, tuwajibu kwa vitendo. Wambie wajue mi kwako nishati ya nanga. Fuma macho usije danga, kaniumiza no. Ikira korosho kula karanga, uzimeze oh. Usiniache nitatanga tanga yatima oh. Unioneshe alokufunza nyakanga kitandani jo. Meona wengi sana wazuri sana, ila kwako nimekwama, sijateleza kukuchagua. Nichoche, nichoche kama moto, nichoche kwatu, roho yangu kwatu, kuwa na wewe kwatu, 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 roho yangu kwatu, roho yangu kwatu. Mbali, mwili wote unapoza. Nahisi kama nimekufa na tayari nishaoza. Chai sukari, mpenzi embu koleza. Usije ukakurupuka ukajanacha kwa jeneza. Familia yangu iko polisi na kutafuta wewe. Nasikia unabongera kesi la kuniteka mi. Shati ya nanga.
sana, ila kwako nimekwama, sijateleza kukuchagua.
Nichoche, nichoche kama moto, nichoche
kucha mifupa kama meno ipo.
Osoro.
E Mungu Baba, simamisha dunia nishuke, amara kufuru nimechoka, mapenzi niache. Baba rakanga, mama nadanga, nangaika kuzichanga, sina kiwanja, sina kitanda, uongo. Mimi ni simba, yeye ni yanga, yani vipweka na vimbwanga. E Mungu Baba, ninakuomba nisaidie. Mipaka na shanga au kachoka daga, mara vipweka weka vimezidi. Kiputumbuka osa shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi.
Majijo, majijo, joni nawe mikono, mezi la sikitiko, mwana lifike kikomo. Anani komoa,
anani komoa, hata inisitie. Anani komoa,
oh baby, anani komoa,
anani komoa,
oh nimechoka sitaki yeye.
Anani komoa,
yeah. Anani dharau, ananiacha hoi hoi, anajisahau, ananiona toi hoi. Mwenzenu mateso dele, ninapata shida. Upenda napenda, ila napoteza muda, 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 eh. Ah, eh, eh.
Record.
Choka kwa singo,
DJ Osoro,
nakakuta mrembo, toka Mombasa, Nairobi, Susumila, fanya mandingo, impate pendo, ama Kiara Kobi, eh, eh. Vipi Vera Sidika, nikiwa nae, ama tani tenda, kama utile niachane nae.
Wabongo mnapenda kiki na masinema, mbona usiwe na shishi au sepe tuwema.
Kiwaona warembo warembo waguse upote, wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Kwetu wanapenda posi, kuwa makini, bora uwe na posi au officialini.
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda, sema vipi tamiliki mrembo huda.
Kwa kwatuwa waaminiki shahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja.
Nataka warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Ganda Tanasha na Benipo na Kwani Lisa Kanasa.
Na minataka nipate kigori, asinipige chini nikavaba, awe kama mdori ule wa Bwana King.
Yeah, baba. Acha masiara, lava unayumba yumba, kuna kina Kajala, Amisa Mobeto na Tunda.
Wazuri ni wengi sana nyumbani kwetu Tanzania, ilimtaka Irini Woya, eti akasema kawaiwa. Kanini mikiki mikiki twapoteza muda, nisaidie rafiki na sagabuja.
Kwa kwatuwa waaminiki shahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja.
Hey, hey, hey. Warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa.
ila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule patapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na,
nijipe.
Mwenzako nawezaka kupenda sikatai kweli. Don't shazama usinipige kipapai. Mia po kwako shabode moya usiurahai kweli. Don't shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu, hakuna madrama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe,
na na na,
nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe.
Nige swaga ila high kit. Tukusi pigi fake utokutana buffing.
Louis Gucci your brother. Nakata madini mkari zaidi ya donut. Anasha simba wenu nganyasi menu high. Naganya masi shobo kia tango masi kibuma. Still sassy spendi mazo ya talking chibi machuna. Oh baby wash your name. Uja uyu mwike nasi. Kamata kinywa jecha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi. And it's all on me. But I'm not for my number. Penda watoto nye darasa. Uza self into kukacha.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichofata ni watoto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe.
Wananita sultano kugeto. Wananita sultano kugeto. Wananita sultano kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivu, tavuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha kimfisha. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisha pantirimu. If you know, you know,
you know.
Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisha pantirimu. Pantirimu.
Aye.
Manzeni leo. Leo ndio leo. Manyundo leo. Watoto na
vileo. Kuja uyu mwike nasi.
Kamata kinywa jecha waswasi. Kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
But I'm not for my number. Penda watoto nye darasa. Uza self into kukacha.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe, toto na pombe, pombe.
Pombe.
Jojos.
DJ Osoro.